got.
I'm a jitter black. Gross melody. Urban boys.
Nikona keshi be, nikona wale we.
Sinchaka peace, no. Sinchaka chance, no. Ndashaka kiss like a boss. Boom.
Kajua kigali, ina watoto wazule. Lakini wewe, uko moyoni. Oziada.
Asati. Oh my God, oh. Kalibu nyumbani. Oh my love, oh. Mawazo gani? Nikona cash. Nikona love. Nikona cash. I swear to God, you are alive.
Hasira ya nini, baby?
Nizera mubuzima.
Hasira ya nini, baby?
Injira mubuzima.
Nikona love, baby. Nikona cash, baby. Nukona wale we.
Sinchaka peace, no. Sinchaka chance, no. Ndashaka kiss like a boss. Boom.
Oziada, dada ziada. Oziada, mama ziada.
Una makalite, wala sila verite. Na mentalite, sanji nisabatire.
Oziada, una mawazo ya nini. Oziada, nitakupeleka ulaya. Chocho tunataka, tatuwa utapata. Minguru jini pata, tikitaka ipata.
Hasira ya nini, baby?
Nizera mubuzima.
Hasira ya nini, baby?
Nijira mubuzima.
Nikona love, baby. Nikona keshi, baby. Nukona wale we.
Sinchaka peace, no. Sinchaka chance, no. Ndashaka kiss like a boss.
Oziada, mina kupenda ziada. Oziada, mina kutaka ziada. Wazazi wangu wanajua na kupenda ziada. Wasani wote wanajua na kupenda ziada.
Ziada, let me feel you.
I love.
Ziada, let me hear you.
I love.
Ziada, let me feel you.
I love.
Ziada,
let me hear you.
Baby na kupenda, tena na surrender. Gigu za karenda, make me happy. Ziada madami le utajua gisi na kupenda.
I will spend my money, baby stay with me. I want you to feel alright as I spend my time with you.
Kubera kukukuna na virepeta. Mujumba numba tutazoka.
Ziada ya fituru kundo rukase. Ziada enjoys my money.
Hasira ya nini, baby?